music on northwesternmusic.org.
No mavuto pa company, no messy. KT is the best rapper. Kieku fosa la fosa la. Kieku shamoto.
Na wadivali itate. Kachetu wa sicha zombera. Na wadivali woma. Kachetu wa sicha zombera. Hey, wa sicha wa siche. Kachetu wa sicha zombera. Hey, wa sicha wa siche. Kachetu wa sicha zombera. Karanja kaka. Kani chisize.
Kambekia hae na amba Kaufela wabata teishoni Vosi umusiali akusasani Chwala kuna emusoloshoni Kwanda fela kuchamuliani Mwale valiki musevezi Wongete waishimbezi Mawe bae kwa ukamezi Nebabule lafa kimazi Chwale famu kaitha chwani Kuli muzo masiko mkwani Ape ale mamulata Kono siki tiki mumbeta
Everybody.
WesternMusic.org.